Nimetambua kosa lako lina nisamehe. Na hapa sitorudia kosa ni elewe. Nimetambua uwepo wako wewe lina. Toka uondoke nyumbani taraha sina. Mawazo kichwani umenichoma mkuki wa mapenzi moyoni. Weli narudi nyumbani. Sahau yalopita twist kama zamani lina. Weli narudi nyumbani. Sahau yalopita twist kama zamani lina. Weli narudi. Unitulize wa mumo ya rudi. Nyumbani rudi. Wendio niko tabani. Weli narudi. Unitulize wa mumo ya rudi. Nyumbani rudi. Wendio niko tabani.
Go happy baby, please welcome home. Cause right now wanna feel so good. But the only way my life better know that. Wanna be your best guy 20 every day. Come to me, show me love, cause my baby girl. Kiri ya chowa lashi miri tebaki hot. Staki kuwa heartless kama tipe. Nikone kana useless, nika feel pain. Baby, asilani hata nisigen. Cause I got a hard time, I can't be without you. Mommy, I'm a real man. I say sorry, never stay away from me. I made a mistake, baby, please forgive me. Be my side, I promise never let it done again. Cause be my heart for days without you. Like I dramatize, nobody can stay cool. I know you better, that's why I ask you forgiveness. I never thought that they'll be there like this.
Elina Rudi. Unitulize wangu moyo Rudi. Nyumbani Rudi. Wendio niko tabani. Elina Rudi. Unitulize wangu moyo Rudi.
Tulise mutani penda moyoni utani pokea. Islani toni tenda hata nani kitokea mami. Bona leo shapotea. Atu the rise I say me na feel pain. Rudi bas mami tu ish kama zamani. Siku dhani kama ungesepa hapa nyumbani. Chukulia ilikuwa tu kama utani. Kozi kuni ya chamiye baby. Ilo ni kosa. Nisha choka. Na wazaga sana hadi jasho la nitoka. Na teseka ndo mana nilalapo sishiwe na zako ndoto.
Sio ni mwanga, daily minona giza. Sio ni mungine, miwa kunituliza. Niwe peke, niwe nae niweza. Kanikisisi aminu saniweza. Lina Rudi, aminu saniweza. Lina Rudi, unitulize wangu moyo Rudi. Nyumbani Rudi, wenzio niko tabani.
Yeah, aha, it's your boy, up to the riser. And it's all Cops on Records.